music, baby.
Zanishia, tumari na nyundo gonga shindilia ndani Sambu sabagia, wendo babu dere ushashika usuka Nali wadona ntakula, sitoko sumbua Kareli ushavuka kigoma yutrula Umenipatia, haswa pale kini gusa gusa I like that, mwizako mimi nawe huka na data
Ganda mtu wa matunda meupanda mwenyewe Gurugu mechi kandanda chenga kichu ya goli shuti kelele Nadekezwa kwa komala Kiwa mbale mewala sofi Na kupende sana kababa Kapo tulia za kiutani Nali wadona ntakula Sitoko sumbua Kareli ushavuka kigoma yutrola Umenipatia Haso palo kini gusa gusa I like that